kotambola tozalaki misato na toyebanaki maso ya mokili tokabwanaki mpo na nini
matongi elekaki biso mbeka
masu tozalaki kotambola tozalaki misato na toyebanaki maso ya mokili tokabwanaki mpo na nini
matongi elekaki biso mbeka
Tambola tozalaki misato na gu toyebanaki maso ya mokili tokabwanaki mpo na nini
matongi elekaki biso mbeka
masu tozalaki kotambola tozalaki misato na gu toyebanaki maso ya mokili tokabwanaki mpo na nini
matongi elekaki biso mbeka
Thank you.
makamboe Makambwe zanga moto na makolo Okumbi singa ngambwe paye mwasi yanga nae Masu Talaka moto yoko toka e Masu tozala kiko tambola na yo Mwe vandele ngande makamboe Makambwe zanga moto na makolo Okumbi singa ngambwe paye mwasi yanga nae Masu Kabato yoko fika e Yoko yanga nae Masu Talaka moto yoko toka